yamde joyi wittorake min taji sappo e joyi oɗon kettini dande studio kalangu kibaruji moɗe e fulfulde Omar Hammad Janganto. E nder koye kibaruji meɗen ni en kala e wiide hande ɓiɓɓe leydi Sudan filtoɓe ɗuwarde ɗum woni tampiri e jonde fadde mum yarede leyɗe goɗɗe kenga alkamisa woni koɓe ɓurti toenda Agadez e hollude hoorejo fedde ACR o ko ɗum heƴiɓe kolluɗoɓe koɓe mbara muñal. Non ni holleteɓe mardi bondi e lawal ngal keɓi nokkure to jaɓɓete to e nda Agadez zender ɗum du gam ɓeydude ɗum woni sembiɗinde filla laabi kiite ɓeeninɓe e faware joni koƴanol teddegi maɓɓe yeru no hoorejo fedde hawjine durwidol eninɓe wi. Non ni yewtere meɗen pindino hande yartana ena nder commune Belle Yara tomin kalano taw filla gaɗol kawwa ko laati rewɓe gatta ɗum to enda kore jam hirtema yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗen ɓiɓɓe leydi Sudan filtoɓe ɗuwarde ɗum woni ɓurtake kenga to enda Agadez e hullude mettorgal ɓerde mumen wonɓe no joɗino fanjare leyɗe goɗɗe jooɗo dilli e koyɗe mum yottade bureau fedde ACR nde Agadez e hollude koɗum heƴiɓe nahana noon ɗum wardi Soumana Amadou.
Eɓe gaɗa hemre sukaɓe leydi Sudan dilloyɓe koyɗe muɗum e nder nangue e wolo wulo ngo enda no joggui are muɗum en hoggo toɓe joƴƴinano kiloji nogay hakkude muɗum e Agadez gabba ɓe jaaha damal fedde leyɗe duniyaro hawjinde filla ko darta ferewɓe tefoɓe ɗuworɗe ɓe himɓe ni ɓe mbi ɓe gala eɓe keeɓa fussaja leyɗe tubakoɓe mbi ina tefanamɓe leyɗe toɓe jaha toɓe jooɗowo.
Minen kasuni min goni ɗo min garane ñamɗe e jarɗe tan wala fuɗu ko heyɗi gonko min keeɓi nder ko waɗi toon no wodi ɓe inniraɓe e babiraɓe mum en mayi nder majjum ɗum du mettini ɓerɗe amin.
Hitaane amen muɓerani ɗo tomin jara fuu imin giɗi tomin coƴƴiteni wuro nder suudu worru waɗa himɓe jeego o ko tawte
gonɗo ɗo inde fedde leyɗe duniyaru fo hawjinde filla ko darta ferewɓe tawaɓe tampiri tawa e jahagal to enda Agadez kañum ko jaɓɓiti ɓeɗo sukaɓe Alexandra Morali o wi ɓe gaɗani muñal
nogoɗi nokkure ɗo enɗa Agadez gomnati leydi Niger kanjum hokki ɗum himɓe ɓe ɓe paama Niger hokki tiɓe koye maɓɓe hokkiɓe ñamdu hokkiɓe diya ɓe fuu ɓe nanganoɓe libino ko kalanammiɓe ni woni ɓe mara muñal wona kamɓe tan non ko watta himɓe ujunaji kemen nayo kañum goni Niger ɗo
ko watta himɓe ujunaji ɗiɗon kasanoɓe to enda leydi Libi kam woni ko jaɓɓitaɗo enda leydi Niger fed leydi duniyaro hawjinde filla ko darto ferewɓe e wonɓe tampir kañum ko jaɓɓitiɓe yerno gonɗo dow inde ndeɗo fed haaliri
kenga ni woni ko ɗum maɓɓita to enda zender nokkure to holleteɓe mardi bondi mbawi jaɓɓede ɗum du fedde daranide durwidore e maral ɓiɓɓe adamaɓe nder leydi ardi ɗum dow ballaga fedde leydi duniyaru hawjinde filla dillo amɓe leyɗe yerinino hoorejo fedde nden famminiri wiide o haali e wiide ko leydi Niger ɗum no holla ko hooƴi aadi ɗum woni fara kiite ɓe ninɓe e koƴanol mu'en da teddegi yeru no maymuna goze goto faminiri Mustapha Mamman Sani.
Sigila leydi tingaɗo gam heɓude mosola marde bonɗi o nder leydi Niger no somi filla singude nokkuje tati e nder mu'en holleteɓe mardi bondi ɓe bawi jaɓɓede Agadez zender e ñame min giɗidu ko région zender nder mum rewɓe e cukaɓe ɓura hollede marde bondi ɗum du waɗi komin mbi'i min puɗɗira zender nder durwo singude nokkure zender de suudu kiite région zender e gouvernorat mum fuu ballirimen sanne nokkure zender de woni nokkure arani leyɗe afrique kaloje faransire ɗum du no holla ko leydi Niger no tittintini sanne gam heɓude mosola irsa ɗorman ɗam ɗum du no holla fa hande ko leydi Niger no dingano hakke ɓiɓɓe
adamae.
Dental syndicaji janguinoɓe jangdeji hakkundeji kaali e wiide kono caltona yaade to tewtugol ɗiɗaɓol ko bakka duuɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum gam hollude Rafi Yarda e laawol ngol hoorejo Sarus Kawjiɗo tettugol bakko hoƴe ɓuytude feccere ƴeewoɓe ɓe. Docteur Alou Bassirou kawjiɗo Fila Sarusi tewtugol bakko famminiri ko saabingol laawol hoƴa. Asumane sina yewtide e makko.
Si nous avons décidé de réduire la taille du jury,
min ko ji lawol buytude himbe jeewobben endam filla ko darto baccalauréat tewto dabo gol ganni tewtobe ko e mudu kandu ko na buyteke sanne jonnon no kuje godon neddo goto wodi ko tewto do mu faama en wato ko tawe jeewobe tato nayon war jeew derol gotol hande ne ko wodi bura ba himbe hembre talki hembre di endam himbe foto han jeewadi himbe dido kakto min gadi dum gam batte min keba ko min keddi ko hitane hikande endam ciagal mundu kondani mi yey fu ko onyi e adul lawngo min gadi gol endan denne ne ka sala tambe yewtino woda wakati mo kalam o du kondani be binde derube kollimi wiide ke kambe be chalake warde yewde gollal tewtol bakkidi dabo gol no henna wadana haniri e no wodiri
le second groupe se déroule normalement
sukabe bilma jangobe lekkol warbe tefi talkuru bakka ko dubujinaaji didi e sappo e jeenay der agadez andama hebube do chapande jeegom tefube tato kebi dum woni tefal gongal ko wite e kri e jeddo kambe du kebi aman tawti tito ngada tefal didabol dum do dum wadi sappo hebi nonni yeru no mawdo jangirde lycée bilma on fami neri nani biya nangude lewru janvier warde hande de der loktoroje leddi niger fu dum woni hana jonte pabbe sembe mum buytake yaade mayu mayi sukabe ko dum waddata yerno kajude fila sigila durwide le jonte pabbe der leddi on andinir hande subana studio kalango dum doni dum woni hana pirtol ko e nimbe do nyawngu kan sabi dum wodi du kokkol safareji e hisinde nimbe jonte pabbe de dum woni sigilama altine garo der leddi niger fu no foti yeru no biatede docteur jerma koy hadise zako wirina fisa adam sirfo
cette chimio prévention consiste à donner
kokkol safare gol sukabe lebbi tatibe yade dubi joyibe gol yewata safare yidi la tonto sukabe be wawade yade e nyaw pabbe de bibbe nayo tawader pakel gel mode didi arane den de wore adete de jagore mum suko on hokke worre fabbe jangu sakitini den hika lokotoroje la soitati e go dermu min jata sigira oduni no lawol durwude ko watta sembe bibbe nyawgu buytiri sanne cukabe milioji nayi min giɗi hokkude safareji ɗi denne inniraɓe ɓen miɗen giɗi tittinkino kokka safareji ɗi no haniri ngam waɗe cakitiɗe ɗen de kokkiraka no woɗiri durwo amen
warti
e dow lawol gotol ngol deni mbi hana kokkol safare ngol no yettoto fa lewru octobre noni woɗi duni mbiya arkillaji ujunaji keme jeetati kamɓe woni ko cigilana hokkede rewɓe sawɓe noni nder loktoroje leydi ndin fu no foti yeru no biyeteɗo hadisa zaku famidiri noni mbiya nder wakkati ndungu onon loktorore dakoro région maradi wonduɓe e jonte pabɓe waddeteɓe ɗo ɗuɗi yeru ni no mawɗo lokotoroɓe wiri o haali du e wiide ko sodande hoore mum safare yara ko ana lokotoroɓe mbindantani ɗo talkur ordonnance nu kam woni saabo ko jonte pabɓe ɗe no laalo e niɓe faa ɗum yettano ɗu e mayde kettine ko docteur Unusa Gonda ɗum woni mawɗo lokotoroɓe nder lokotorore dakoro wi Adam Oumaru.
Nous recevons actuellement des cas de paligraphe.
Hande miɗen gaddane ɓe pabɓe nangi torri sanne nder loktoroji ñawtol cukaɓe pamarɓe miɗen gi'a cukaɓe hewɓe tawraɓe rafi keƴoran ƴiƴam maternité to rewɓe ɓeynata toon du kanka e filla mum to waɗe ngam dow ko yawino rafi keƴoran ƴiƴam laato ajal ɓeyɗo cukaɓe pabɓe ɗe ni no torra ɗum en sanne nde pabɓe nangiɓe paracétamol na e fergal na dow lipram ni ɓe kokket na goɗɗum feere jungom ngam helude wuluwulugon tawi du ɓiɓɓe pabɓe ɗen no ɗon no ñama ñawɗo on lele ɗum ɗum woni saɗormaji amin ɗo nder loktoroje saroɓe no godi yebare sanne himɓe du no kani kokka loktoroje ɗe sembe to neɗɗo ñawi fu doggira ɗe ngam himɓe du waɗi ɗe ñiɓa
nani mbiyan kegal no woni ko hawrinde ministriɓe hawjiɓe dow fi nebbele ko masiniji ko wite essence ko leyɗe seede yawo gaɗi hawrinde muɗum ɗo nder ñamay ɗum du gam ƴewtinade sigila ɗereji far nebbele far nano nebbele ɗen ɗer nde leyɗe seede yawo nder leydi meɗen niger du ni yerno fedde leydi niger hokkore habaruji wiri ɗum woni tuyoji no ufoyte ko bannata nebbele de hedde leydi Niger e Burkina Faso e leydi Niger e Benin. Noni fawari joni nimbe Buba Muhammad dum woni chardo kan woni cubaado horejo suudu hajindu mobirdu talki leydi Atalata bittido o doni lomtana hano bieteedo madame Abdoulaye Jori Kadija li latinodo do endam kan jodino ko dubbi mum kobi yerno fedde leydi Niger hokkore habaruji wiri dum doni Buba Muhammad woni horejo leydi kansubimo ende nokkore. Nani mbiya edo wade batu michi tade dubi chapande tati kwa inisefu na wada batu yitukol hakeji reupe le ledi mete Niger mwani anolatol bal sigi lama kwa reupe kwa lawal idabon jango noni nde ledi mete Niger doenda galu nyamei. Yeru donino bie tere doenda madame Musa Amina Horejo fede latol bal kwa reupe nde ledi Niger haliri o hali o wide departement arliti yatana fidoa to enda departement mo koni de region tawa e do lawol gotongol do ni holli wiide ko latol bangol watta kana der sembe dinde dum woni far latol bal rewbe heba tawe mbafi fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger.
Yerni no kalirno de en garta e do yewtere meden pindino dum woni commune mo belle yara tawa kenana der region Tillaberi wodi nokkure non to kawwa watte sanne rewbe du kambe ngattaka der ciedu keba ko kumtir muraduji mudde en jogori baade mudde bandemi Seydou Abdou Seydi Abdou mo windi tan o yey o yewtude e Zainabu goto kado der be rewbe kawana ni kowi
rewbe commune mo tagazar be golla golle gese e be ngada kaliji ci du kondan be biira jawdi nonni fa hanne du e be golla gollal ittugol kawwa nani Zainabu o jia kana tamazar wanana hore hudo belle yara o halni min no gollangal yartu
sasa ka dede bol ko gala bo cici
kawwa sai jaha tafo a lady mu lady dundu hana fuwatto gaddon gatto itanoji idi godi budde budde gatton diyan diyan dan tinnato no ilale ko jonda dibon and a modda den jongon dum illi subaka sey nange hira tawe jonkam benni de wanyoyte kade idem panure diango wurto to den gatta jolloji kawwa na masaje kawwa du wada du lebbi tati e golla dum goddo anniya sanne no wawi hedde sappo majje se hana non du jomun no heba nay na joy
jambal kawwa gotal no wada ujuna jeego yaru ina jeddi cagal mundu kondan jeenebu famtini min nafakaaji ko gombe keba e golla
wallahi zola hannan zambar
ido wallahi jamal kawwa gotal no wada ujunaji jeego no wada ujunaji jeedidi ayi gesa hanne him erema fa tampa hebata goddum den non ta asonni kawwa mada asoda e gawdi ba eri na kamana gadda nyanna wuro modo dene o sella duno heba ko sawrori to worbe benda kambe yata teno ledde wadda menen bo rewbe men tefo leedi di worbe men kokkata sotton wakkati modum buri ceede ni won der dungu o sebe kollaade kewi diya
daganganay bango to hali bol siegu do akoy
Zainabu andini min gollal ittol kawangol endan wodi chatale sanne filla ko darto teno ledden endan sabu jo en gese jabata ledde gese mu en tene
wuro do hanno sanne
to far ledde den yani men godi sa dorma sabu jom e gese de jabata men tene gese mube se gardi fore hebine odu nangay ne denno ne o sayni tafatal kuru bayse e wodi talkurdu gardi fore kan no way nangu dema
fore gingarendi
gollal ittol kawako rewbe gonno gaddum endan wodi nafaka sane jogagol galleji mabbe edo nafadu kondan keddi jam arefu
do wonto kibaruji mede fulfulde tili kirtanto jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sane mi do feccide dum